kusoma kulungi sikunyoma munyikira temweganya fiza baba yivu batugasa bingi n'omulembe gwa kalamu kunongera ensibuko y'ebirungi n'abatasoma mbuto bambi kati badda mbitabo baabwe mugano gw'amadiguliko guno bakaka ensatu bafunye bangi buli mwaka makerere fulumya kosana amatendekero amajja kyoka kinumya omutw atenze bye batikkira bakaabo bwavu olw'obutatetenkanya duniya mirimu baagala giri egy'obwannende mbabuula basanga na waka meseji ng'ebitongole ebyebibabeba naye sabo kati ebiseera bino emirimu nga gikomosa bangi n'abagiranga ku mpewo entakera obatuukako ne bakuŋoola balala baagala akoze ebbanga ekisipiriyensi nga mpanvu kale kwe yakafuluma koleji kyekiva kiba ekizibu gy'oli kwe kwagala mbawe ku magezi
abayivu muyige emirimu gy'omutwe mugikole bakuba nandaba batyanze yasoma yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu abayivu muyige emirimu gy'omutwe mugikole bakuba nandaba batyanze yasoma yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu
loza ndikandudde bangi bendabye nga gibayambye anagayalamanye nsemulese kiswaza n'omuyivu yinginiya bw'otokufuna ogonoolera emikono n'osabiriza nga bunyumya abalabi egy'abatasoma nze gyennemya kukola bwe yasomerera kumulembe okufuna olw'ebitongole ebikyuza abakozi abalala basalako basale n'okubola kati kumunye eggwanga erukiga wakolayo bakiga ne bw'oba n'obusobozi terya kulababa
abayivu muyige emirimu gy'omutwe mugikole bakuba nandaba batyanze yasoma yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu abayivu muyige emirimu gy'omutwe mugikole bakuba nandaba batyanze yasoma yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu
mbeera mujinga yennyini ndabayo n'abasooka mu takisi so nga mazima abadipulooma givuge baseke gwe totya abeekuluntaza ne beebala obuyivu bwe bataweere bakulya amaliba beetulaba boonoonekera mirabo kakerewala gyafukirira omutima amatama ne gamwengera nnende olwakagiraasa obutamuva mibatu buli wafuna mufuwayo lukumi olwawoza kiwedde kanumya abalabi olutamira n'afuuwa ekingereza ng'eno n'empale bwe zibu n'ebiraka buli mulimu gw'omulaga guvuma walinda guli gwa diguli gye yasoma
abayivu muyiga emirimu gy'omutwe mugikole bakuba nandaba batyanze yasoma yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu abayivu muyiga emirimu gy'omutwe mugikole bakuba nandaba batyanze yasoma yita n'omulimu gw'omutwe mugikapu
abasomi kumwa tugamba tangaze ku mirimu gy'omutwe gino kintu kikulu mundu menye mukinyikirire abakava mu sitishoni ngatona funa jokola fubanga koiye oye muntu omugunjufu kora okutuka olizuliro baka umutanti emirimu jogayira bangi bafunye mu mwana wange totirira emikisa jijye wegityo kwesanga ne rugabo guga kusimide njagala mberekeze nekyemaze bulungulu mu lwesonyi we muve mu mansonyi nsonyi n'ensimbi teyina fomula
abayivu muyiga emirimu gyomuve mugikole bakubana ndaba batyanze yasoma yita n'omulimu gw'omutwe mu kikapu abayivu muyiga emirimu gyomuve mugikole bakubana ndaba batyanze yasoma yita n'omulimu gw'omutwe mu kikapu Kuba nanda baba chanze ya soma Itano mulimu